Singumbutho we-DA sizabe sifaka i-applications ze-Promotion of Access to Information Act, i-PIA application ukutsho, kwi-provincial departments nganye kula maphondo ukwenzela into yobana barilise iinkcukacha ze-COVID-19 nee-tests ezenziwayo ephondweni. Kungoko siyayazi into yobana zimbini kuphela ii-provinces ezizikhuphayo ezinkcukacha, i-Western Cape ne-Gauteng. Ezinye ii-provinces azisiniki izinkcukacha into yobana sikwazi ubona into yobana zingaphi i-case nga-region kwiphondo, zingaphi i-fatalities nga-region. Also ngaphezu koko sizazi into yobana zingaphi na ii-tests esezenziwe kwiphondo, ngoba kaloku siyayazi into yobana kuze sikwazi ukuyilwa le COVID-19 kumele into yobana siyazi into yobana senza ii-tests ngokuninzi kakhulu ukwenzela uba wonke umntu ohlalayo kwi-community nakweyiphi na i-community ayazi into yoba uthestiwe, ayazi into yobana siyayazi into yobana ngaba na u-infected na yi-COVID-19. Uba ngaba asizazi iinkcukacha zee-tests ezenziweyo kumaphondo, ithetha loo nto into yokuba asiyazi into yobana iye ya spreada kangakanani na le virus.